masondeni su Wokululeka moya wami ngikubulele Tina abashayela ngoma sondeni su Wokululeka moya wami ngikubulele Tina abashayela ngoma sondeni su 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 Wokululeka moya wami ngikubulele Tina abashayela ngoma sondeni su Sizindilosezali chomkabeni wathewa sona ndisa ngokufuna kwami Sizindilosezali chomkabeni wathewa sona ndisa ngokufuna kwami Sizindilosezali chomkabeni wathewa sona ndisa ngokufuna kwami Wokululeka moya wami ngikubulele Tina abashayela ngoma sondeni su Wokululeka moya wami ngikubulele Tina abashayela ngoma sondeni su Sizomisamba nomari
Sizongeni zulu zokushaya Sizongeni zulu
Sizomisamba nomari
Sizongeni zulu zokushaya
Selling in the nose, selling